kile chochote. Na wakati tutaga, sisi tutapoteza. Boy, kila kitu tulichonacho.
Like you, we love you, God. You are great.